Concept Entertainment.
Boy, Ruska. Retwe twe na footy back, you know.
Riuje, Riuje. Another Pakistan, Pakistani. It's all about beauty by beauty.
What is his? What is to be a man?
Why, sugar? Ha!
Lero ya pika ini ka nikolewe.
Tishana!
Lero ya pika chawi na nikolewe.
Woo!
Ni December.
Kwa ine pa budget, kwa zini na yanga kare ine budget. Nizadu ma location oro address. Kamba kwa ni bezi na kundi musiveko. Otherwise nunga mucho seko. Zaka na wakazi wa razo. Umozi wa iwe ni mbele pontizo. Jeva lukula konyaki na kaswo. Hata sandarama eva alipe kaswo. Na beta zivili zebe zina masos. Welcome you all na my chances. I think hapa weko ka address. Na wantu kwa ene address. Kwa mbwela mutitengele kwa ene salvi. Boy to sky, you know. Red sweat sweat.
Lero ya pika ini ka nikolewe.
Tishana.
Lero ya pika chawi na nikolewe.
Woo.
Ni December.
Olotulo mumeso sintuona Nikole wazini vula haikona Elo nikakolwa wama kamba bachiona Nilipe chombo makofisi niponya Sintine loti mtu uja wangonya Tikapita wantu ama koti ipoma Uyeso pasamoni antu kuti mwachoma Sini yanka nilitu ine nakoma Kumanza kwanga nakakwiri lila katona Kesele kaningo kwela mumakona Riuje anava Pakistan chola pai
Lelo ya pika inyika nikolewe
Tishana
Lero ya pika chawina